nje nanto zigwana I'm back again jeje itaja kuwa vipi na life it got this way na hustle hard but na get little pay imagine kumbuka sijalipa rent na nyumbani bado sijajenga nyumba ya kustay sikupenda kwangu kwanza kuza weed na cocaine feel like I make it again design ya alien na kemio ibilisi imenifunga na machain roho yangu inateseka kila siku mad pain a lot of issues inafanya na go insane hata jo kufikiria sana kuna siku nilifaint wife yangu na mkido na nitaji everything na nikuncha mlami na saka na life na nibetray sasa tina nikondemn 12 which picture na portray mtu wazidi kuyoyoma na nywele ina turn gray maboyo ambosha kwa mababi na base bado naomba 10 dada kisikengo majonantos is not okay
sikupenda kwangu kuishi hii life ni vile situation menikalia sikupenda kwangu kuishi hii life ni vile situation menikalia sikupenda kwangu kuishi hii life ni vile situation menikalia sikupenda kwangu kuishi hii life ni vile situation menikalia
sikupenda kwangu life imetus kwa unfair shetani na kila siku zake ni kunidea mafans kusikia ngoma zangu pia ni rare na umisa na hata sijui vile wanaendelea sijui kama bado sikia hip hop ama wali surrender mashows kupata minoma na hizo ndo wakolea wa promoter patikani siku hizi walipotea stations zinacheza hip hop ndogo zimeo zilichorea producer jani sign hataki kunielewa DJ achezi ngoma zangu juu sijamchotea but saa ingine inabidi ukwe don't care si kila kitu nataka manze will be there haso limefanya hata base nilipotea hata juzi ndo nilisikia disaze taliolewa lakini all in all life nikupata potea kuona kuolewa afya njema kugonjeka
sikupenda kwangu kuishi hii life ni vile situation menikalia sikupenda kwangu kuishi hii life ni vile situation menikalia sikupenda kwangu kuishi hii life ni vile situation menikalia sikupenda kwangu kuishi hii life ni vile situation menikalia.